I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself, you should never lie. Usikufuru uchome, rada safi bora tuko jinais. Put a smile on your face, haya maisha you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takonda he.
Takonda he.
Juhudi na hasa ni zako, kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takonda he.
Takonda he.
Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa. Leo full sheshe, pombe ni nyingi, nazipoa ina zote. Shiro nisha tumafea, utakuja ama utakula. Kina karo kwa juu ya mashisha, wanavuta wakichachisha. Shiro usikulefea, nisha tuma basi wekuja. Kina karo kwa juu ya mavela, wanavuta wakichachisha. Mbona tujitie stress, si tunakula bata ile kinyama. Sitaki mtu wanipimie, nafanya nacho kitaka, ni yangu hela. Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa lewa, ni wakuchoma choma lewa shikisha. Kama ni wakushikisha shikisha, ni wakulewa lewa, ni wakuchoma choma lewa shikisha.
Stress, have some fun. No stress, have some fun.
Sheli watu ni kujaza pili. Domo ura sitike kamnyeso kakishiko sijibishi. Sina flow kasakafi menyesheo umelemeo. Wesi bro sijichocho takimeo. Vada kuna wasuko na machupa za telea. Wanyagi wako